ushaka kumbwira gusa najye wabona ari cyo nshaka kuvuga sinareba mu mutima gusa wasanga ari kimwe najye gusa iwacu na baby kikira umujama urashyuha mpaka usubiye iwabo wa mbeho ibintu biraducanga bisaba kwitonda
Fair play, muri soka.